leo naweka wazi ninavyokupenda na wewe African Kings kwa kweli umeumbika uzuri wako unje paka ndani majirani wanaona kero changu chako yani burudani kwa kweli nimefali love nimezunguka kila bara kama wewe sijaona niko razi kutupa pesa mali tukazunguke dunia marafiki baba mama nimeshapata chaguo langu tunafunga ndoa tutaishi kwenye shida
namvisha pete namvisha
Shapata chaguo langu tunafunga ndoa tutaishi kwenye shida na
namvisha pete namvisha pete
namvisha pete
namvisha pete
namvisha pete
namvisha pete
namvisha pete
sombi kweli ni kwache napo kwa vyapo vyote tafsiri ya hili goti ni ahadi ya kuzeka wote unielekeze kama utaisi na kosea nifuti unurudishe ka ukiniona na potea mama wa familia basi kiguna njia unitunze minonangu ambao ni wanaopia na nisikia ya na kuingia
mimi na wewe ni jesha wezi tushinda dunia na I mean it darling let's do this tuskume siku miezi miaka I promise you gon' love it ingekuwa amri yangu atakifo kesi kututenga nisha kuna kiumbe mingine zaida mina wewe maisha
Vishal
Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal Vishal